Sema bora tuachane, ndo kawino nyuma kila nikikumbuka sitafutane. Sikujua narusha jiwe ndege ukapeperuka. Tusijuane, nisema kwa sina, naona najua tusinitukane. Namba yangu nyingine usijefute. Sipendi tuchukiane.
share it. Baby, nige share it. Akwacho kwacho kushare na watu sitaki. Oh baby, boda boda yangu vipini pande mishikaki. Siwezi, basi nige share it. Nige share it. Baby, nige share it. Nige share it. Nige share it. Baby, nige share it. Raha, raha tupu kupenda na na wewe. Raha tu. Ukini ache utani paja kalaro. Nipe mimi pangine we useme no. Shinde ibilisi kwenye kichwa chako. Ni mwenzako mkiwa baba. Mkiwa mapenzi baba. Usinione nalia sana. Nalilia mapenzi. Ni mwenzako mkiwa baba. Mkiwa mapenzi baba. Usinione nalia sana. Nalilia mapenzi. Chaniambia, sini taritia baba. Ata ukiwa mbali nitasubiria. Basi nogeshe, nogeshe baby. Baby nogeshe, inogeshe, inogeshe baby. Baby nogeshe, ra, ra tupu kupenda na na wewe.
Kwa kupiga kurupuka, tena na kwa minyon. Wakika kukubisha binti. Usiruhusu anicheke. Japo mengine nafanya kwa kuigiza. Mapenzi ya kule. Mimi unizoe tukandane. Hata kuruka ruka nimeshamaliza. Yangu unibebe. Uwe mwepesi kunisame. Tusiachane oh. I don't want nobody. I don't want. I don't want nobody, no. I don't want nobody. I don't want
nobody else but you.
I don't want nobody. I don't want. I don't want nobody. I don't want. I don't want
nobody else but you.
I don't want nobody. I don't want. I don't want nobody, no. I don't want nobody. I don't want.
Okay, King Kaka. Nimepata wife, nimepata good thing. Leta kidole ya pete, umepata new bling. Mapenzi na flow, flow vile missing. Itaniwasha sana, ukigo missing. Safi, unataka diamonds au platinums au. Unataka gold au silver au. Unataka utulivu na sifa, ouch. Bado nikikuona miu shaver. Through sickness, mama through health. Na kwa msoto mama siu help. Simu yangu ni yako. Siwezi kosa kushika na kizedi kibotu naingia Costa Rica. Mola tulinde wasitukosanisha. Ukikosa hudi au takosa tisha. Beba Louis, beba Jomo J-Bag. Sikusumbui, labda usumbulie na jet lag. Ukinipenda leo, kesho mini payback. Na nakupa live live, sio mambo ya playback. Sasa tutonga pi mama utabeba. Ongeza utamu za kibongo flavor. Trust issues, tuko salama. Na tukikosa ma tutangangana. Tukikosa kabisa tutomba kwa mama. Ndiyo maana weni wa maana.
Japo mingine nafanya kwa kuigiza.
Just acting ma.
Mapenzi ya kule.
True.
Misi unizoe tukandane. Hata kuruka ruka nimesha maliza. Yangu ibebe. Uwe mwepesi kunisame. Tusiachaneo. I don't want nobody. I don't want
nobody else but you.
I don't want nobody. I don't want
hey, nobody else but you.
Yani kama ndege na wanae. Tuogele na tukae. Kwenye kiota tukakae. Minawe uje ni kubebe wa shangae. Kwenye uchungu wakazae. Tukicheza kuche kuche na hotae. Minawe unakula bia, wala unafido. Chuchu za kunitoa majicho, hata uvegunia. Bado uko simple, unapendeza. Shepu sinia, kiuno kijiko. Chumani wanipa majiko diko. Kifungua koki, yani ni mafuriko. Meniweza, kuma baby te amu. Te amu. Kuma baby te amu.
nika mitadi di mi, mitadi di mi. No, no, no. Existe aqui todas as rosas que tem no jardim, no jardim. Essa forma você é louca, me deixa com água na boca. Quando toca, meu body fica no lugar. Vamos pra mamá, pra papá, por fazer essa menina, menina mais linda do mundo. Exata, choco, choco, que eu me toco. A mamacita que me tombalo, que me tombalo. Exata, choco, choco, que eu me toco. A mamacita que me tombalo, que me tombalo.
Oh my baby, te amo.
Mashi maloni kukidigidi.
Wanasema kibaya chajitembeza, wanasema kizuri chajiuza.
Mweni wacha mtomo waze na mwaga mate, na ukamtoa nyoka pangoni.
Usije nizingua.
Kwenye okada, minita kubeba. Na wanyero mbae, wataona mbae, wataona fire.
Jameni mapenzi kiburuge, kinaburuga.
Kimenikata maini, mwenzeno tasiamini. Mapenzi na changanya, mpaka matonya na imba violeti, inachanganya. Mpaka mwenzeno na imba chokoleti, changanya. Mpaka na chibwa na imba jejeje.
Nakipa aje, nifanye aje.
Mapenzi medumu kama perfume ya waria. Imeprove siyo softi ni bondia. Mwezi angusha atakijaribu kudandia. Hinju sweet love wachana na hizo bandia. Umenipea watoto na ito mami. Na bado na joto la mimba papi. Teno kani launch kam sani. Diana Bivo ruga mitandao ya jami. Mini mze, unichore. Lakini kukumeza pasha kachi budi. Ukawacha waonge, ah, wajione. Ukapandisha mapenzi kalongi ya mpongole. Hey love ni hodari. Imenijenga utadhani matofari. Sweet love zuchu huita sukari. Kitu fresh si kitu fukudhari.
Oh kwa baby.
Nimesare pombe by the way. Nikasare kunyonga by the way. Kauna dai kuchoma by the way. Niko inside, baby inside. Are you coming over by the way? Too much you know if you na go all the way. Give me to my location by the way. Niko inside, baby inside. I know you know I'm into you. Deep down I know you feel me too. I guess it's time we end it. Call me, you get the gun inside. Oh, yeah.
Najua kuna curfew by the way. Hope you're coming on time, baby, don't be late. Kauna die form tutamarinate. Inside, nickel inside. Tutahama ghetto by the way. One day you know we finna go all the way. Fine dining, private jet the flying. Inside, yeah. Batman setting, my fella, my movie, my pajana, my penzi. Love it, tomato, moto, yanni, five star loving. Need you alone, pretty baby, won't you just sign? Ni me amua, ni me weni na changua. I'm feeling your vibe, now na jua. This side, baby, this side.
Mbele, oh my love. Baba mwenye nyumba kodi apige kelele. Oh my love. Hata kama tunapanda dalali, mina we my love. Eti chetu chumba kina mavyo motele. Inahusu. Oh wala sidhani kama unipendi. Ila na waza usipo kwepo ntashije.
Nitachelewa, ona, kupona nitachelewa,
nitachelewa mama.
sasa nikikumbuka zako methali na nahau. Japo nanionesha dharau, moyo hautaki koma, kukoma. Mwingine staki penda na usizani kata kusahau. Oh mana, vita penzi lako ntapigana. Nikiamini utarudi we changama. Mana siko sawa ujue, kuki kwa nguruwe. Kwa binadamu mchumbana, siku zote ndo naopatana. Ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipokosa ujue, ama lengo ujue. Minajua we langu fungu. Na imani takijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia. Leo wefano pandama umepanuka. Ladangu inyota imefifia. Wamekuteka weha ya weha. Simazi menele na shiringi mepinduka. Kama usiporuti nitachelewa. Hawa kupona nitachelewa. Nitachelewa mami nitachelewa. Nakapona nitachelewa. Sama mareli hadi nitemono. Shida ya upendo uko moyoni. Natamani kuonyeshe na mwonekani. Wema switi imahani bani. Napenda kwezo kuhafani. No wa dali, dali sweetie, sweetie. Lemi dafani nani tukwichi, kwichi. Kapo imesha nuka na tweety, tweety. Autano masaise ni fiti, fiti. Akamu unainuka mama, unainama. Nyoshe mukoko kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Kamu unapunja kidogo. Awe, aye, awe baby. Awe, awe, awe. Chamua, awe, nana vya kupenda suna tua. Awe, vile uwezi kujishaua. Akama kino kata kama nyonga teua. Awe, mafuta niku pakase. Kweza kunwela bilipsi na ulimi. Usija tengua. Kinuko tamu nipate kwenye pete ninase. Nikupe yote sipimi. Eti na pime dori, dori, dori. Kwa yako mijandisho makamu dori. Na dori, na dori, dori. Wana mapenzi popota kaito kwa kore. Na dali, dali, sweetie, sweetie. Lemi dafani nani tukwichi, kwichi. Kapo imesha nuka na twiti, twiti. Aujanova saize ni fiti, fiti. Akamu unainuka mama, unainama. Nyoshe mukongo kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama. Kamu unapunja kidogo. Awe, aye, awe, bebe. Awe, aye, awe, bebe.
Wambia wengi sana na wamejaa fitina. So let me say K-I-S-S. Just a kiss for you. Unanipendeza sana we mama. K-I-S-S. Glad to call you mommy as you call me daddy. Shepu sura mama, nimekanda kwako. Najutia, walosepa kwako. Na mindo gangsta mama, nina namba yako. When I saw you, baby love. Yes, I knew I was for you.
You know. mwambie mwenzake nisijiwezi. Kendo kunifanya nikakuna bwana wa mwenzie, haya maradhi ya mapenzi. Anaposhika kipa acha sipa oni, sometimes I feel panic up a bone. Akitapa ngoni ule miziki oni, shitani oni. Shazali uno la reisi alinaga mifupa ukena DRC kuna fari pupa popote wanalimwaga yani kinaga ubaga we jaribu kuchunguzaga uno ndo linalegeza chaga lina waokoa makahaba baba kuna walomo wa meno saba baba ili mtoa hechi baba yani shati kwenye bati uno manga tisa kote barangati uno everybody say uno asema uno everybody say uno.
Oh my God, it's dancing.
Ni kukose ni lalenja dakitari mwenye tiba zake usiniache na majera marashi yenye rufu yake
ni kukose ni pati uno. Ndege mwenye rangi yake upote kosera. Tamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Tamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukua chando siwezi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo, 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 mama, kukua chando siwezi.
Tuseme vibaya, minawe atuachani. Kipenzi changu sione haya, ini true love wala siutani. Kwa kondo makazi yangu, kipenda choroni shakula nyama mbichi. Kwa kondo makazi yangu, tausi njo chumani kwichi kwichi. Hata wanifunge minyororo, wako bado nitasema yes I do. Hata wakutukane kiporo, ladha yako bado naipenda tu. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Mtamu kama chokoleti, laini sema supageti. Upendi uchokozi eti, toto mwenye mwanya kama lesi. Bingo bango, bingo bango, katoto mtambo, toto mango. Lingo lingo, lingo lingo, mambo kukua chando siwe.
You make me feel ooh la la. Puppet michezo ya mito, nakuita daddy nakuita babito. Tupo karibu sufuria na jiko, weka lambi wako mwajiko. Ding ding dong, moyo wangu ding dong, yani kwa kasi dunda mapigo. I wanna sing you a song, hear this song, I wanna make this your favorite song.
kufukuza mende ya nini? Kuwa waru waru ni kumize uende. Kwa nini? Niwe wakuchovya chovya ni kawingia mkenge. Ni amini na usije pata bichwa ukaota mapende. Sababu we ni mzuri umepitiliza. Penzi lako mili na niliza. Awe nipige matendo nisemeni. Vikao vika eni mtoto simwachi.
Sijiwezi nimezama. Mikorazon, my baby banana. Penzi hulifichi kama ni sindano itachoma. Misi ya miliki hata wakaniroge kigoma. Ukiugusa mwili wangu nashituka moyo ba. Penzi wangu nishike sije nikaba. Kama mvua na mawingu kama sini bege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tino sini bege kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Manyama nyama, utamu utamu. Naona raha mie, unavyo nipeleka puta. Makodinda makostamina, yani shop shop. Naona raha mie, unavyo shusha kwenye tuta mama. Makodinda makostamina, yani shop shop. Umaniweza, niwe kanizike, kanizike. Umaniweza. Sinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar.
My life is nothing without you.
Sugar, sugar, sugar.
Tena sinipeke kiduchu.
Sugar, sugar, sugar. Got you have that thing in the car, you pin. Got you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you a wife. Got you have that thing and I call you a queen. Got you motivating a liar. And I'm your king, can I get your ring? Cause I wanna make you my wife. Mommy, baby, cool it down. I love the way you put it on your dance floor. So clean when you do the dance, so I know. I just want inside you. Give me that, my baby wife for me. Yeah, 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 yeah. Give me that, see that you want for me.
Bad girl, how you ever single? Make you my queen cause I'm single. That's how the thing go. You know it takes two tango. Cause I be praying every day and night too. Say make you come my way. Thank you my love. I bless the day that I found
that thing and I call you queen.
Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah, you got that thing and I call you a queen. Yeah, you motivating my life. Baby, I'm your king and I get you a ring. Cause I wanna make you my wife. Yeah. Mommy, baby, cool it down. I love it when you put it on the dance floor. So clean when you do the dusty one, oh. I'm just right beside you.
Give me that, my baby wine for me. Yeah, 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 yeah.
Give me that, give me that. Mpake wakwanga tuye. Mwenye wetu nijisevie. Mana ya eleweki haya. Yameja ufeki mapenzi. Na ya siwe ya kupostia. Nana vikopa kopa kwa mitandao. Mdena choresha. Mdena nogesha. chunde asio kufoka foka mwisho kaniacha na stressi kibawa deke na kuchekesha mvue kinyesha yeah. Asije ninyanya pa awe mkweli tosije mbopa mweze nukuteswa na kopa asiwe na mipasho kama tija popa tupendane usimteke vipopa yesiwe ya konde na wopa kiwe siku michambo nataka nipende anipende na nipende anipende anipende nataka nimupende masiwe nataka nipende anipende na nipende anipende anipende anonesho pendo paka nikisau. Susa tanki mwambia katwende tukaoke asiseme nkaoke mwenyewe mwenyewe na yangu asije ipangusa akili yangu mwisho haikoroke awe amo takacho nipewe nipewe awe yangu medali na kwa kila hali na mali na nitakesha kwa Mungu nitasaya upate awe pushe na kitenda jeswe bonge atamariza kodoro turie simarize chocho simfume usikwa kiza totoro yeah, tena sije sije ninyanya pa awe mkweli tuwa sije ngopa mweze nukuteswa na kopa asiwe na mipasho kama tija popa tupendane usimteke vipopa yesiwe ya konde na wopa kila siku michambo nataka nipende anipende na nipende anipende anipende nataka
mateke hey baby wanna feel your vibe tonight. I know you're gonna feel my vibe tonight. Onza kako simple, simple. Akanaga maku. Kanavi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Ati kako simple, simple. Hakanaga maku. Kanavi impo, impo. Uko nyuma kichugu. Iyongu kama na yona, na yona. Watabu inavuingia, fundi kakosea kushona, kushona. Hata kichwa kiwezi ingia.
Inabana, na na na. Sema tena inabana.
Temia walisi, nito, obachikwansi, mrembo, talinabi gambo, anjaga zaru, amera o.
Inabana taiti nyo, nyo, baby style yon kwa funyo, gala wana panchi ukacholabo, knock 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 out, eh.
Put your body on me, go down no, let me say, eh. Let me say,
yo, juzi rinyes chili manjaro, utiko fetu bere.
Be better love you, no go regret to you. Come on, baby, give me that thing, you know. Come on, baby, give me your heart, you know. Better loving you, go get to you. I promise that you, no go regret to you. Come on, baby, give me that thing, you know. So come on, baby, give me your
heart, you know. Say what you want, you know. And when you know that you know me, this don't be FIFA, don't be play, play. For your time, girl, I go tell you, yeah. Prettiest girl that I ever seen. For you, I sing these melodies, oh yeah, yeah. Your body is a felony, your melanin. You deserve a five-star life, yeah.
She said she no go love again, need it for come up. I tell her, baby, not again, make her fix you up.
Better loving you, go get, no be synthetic, you. Oh, oh.
So baby, make you know if you ever go hold you down. Oh, no, no, no.
Can I love you, you go get you. Be better love you, no go regret you. Come on, baby, give me that thing, you know. Come on,
wabavu umeota mtende. Wa ubani wa ubavu sema wapi tuende. Kiwa mapenzi ni siri yalitoka hizi zile za mababu. Sige ukaga hili baby. Mazoea ya kati patabu. Chuchuchu pasiri kata kichuchu. Sifa ya mume una uchu. Usirusu ni kapiga puchu. Chuchuchu pasiri kata kichuchu. Sifa ya mume una uchu. Usirusu ni kapiga puchu. Oh baby you make me sing this song.
Unapopendo paoni. Usishangae mtu kuacha minofuna. Akala bebi chochoroni.
Halima, kwa jili yako ninajinyima. Mwezi nisha katia na bima. Mwe wangu kata wendo kisima.
Baby babe, na kuitaga mtaka chovungu. Kwa mana uoni atatabu kuhinama.
Na unapolishika lorungu. Mweza kuvinywele vina kisima. Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Unajikapewa ukurutu. Yani kama chuma kinaliwa na kutu. Tututu, usizinyowe ni kusuke mabutu. Unajikapewa ukurutu. Yani kama chuma kinaliwa na kutu.
Gupande mgusa, tembea, tembea. Nataka wanja ntame, sogea, sogea. Wapapa pambe, oh kapotea, kapotea. Koma isambe yo kidedea kidedea. Mashalti ya mganga wame ya kusea. Wame kuja kusima kumbwa na chochea. Wana upepea moto korea korea. Nazani mini wakuchezea chezea. Zima radio mbao. Zima na mtandao. Sema nao pigia bao. Sisi sosa size yao. Funja vigenge kibiza mwenge kama desturi. Uso sawa wakucheze umevalia msuri. Tatumwagia razi utatualibia shuguri. Mujui vizuri ulizia wana nitaga nguri. Kama unaimba imba ni kuitikie. Kome na noga kucheza mto kupigie. Cheke ulie ishike yachie. Wazangu na mie kache ni utulie.
Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata sukuma ume. Shika kamata shika sukuma ume. Shika kamata shika sukuma ume.
Chuma chareri, bosi kapka chumba cha usikiri. Wana shamba baisikiri vipi shiri. Kiwanja haki usi ukupa mataperi.
Survivor kwenye jungle commando. Kijujua panyo katafute pango. Delea ndelea kushikia bango. Tukufu inguo na vwa majigambo. Jembe la kulima, tifua tifua. Na vwa papeta kwa kamba daga kibua. Mshike, mshike segiri langu narijua. Goma inoge kirele zangu paka na pasua. Panga, pangua, ota, otea. Nataka, chukua, goja, gojea. Tokea, sogea, pokea, ongea. Sugoje simuliwe una machu ya kujonea. Kama una imba, imba ni kuitikie. Goma inanoga kucheza mto kupigie. Cheke, ulie, nishike, yachie. Wazangu na mie kache ni utulie.
Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma,
ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika,
kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume. Shika, kamata sukuma, ume.
Hey, you're in trends.
Atinga sino hita kisura wake. Niriko naga tunapita ilikuanga sande. Na hizo chuchu za sita zikanipa mawenge. Mano lipo tepe tepe wezo supu makange. Makange. Nikakuishwa te Nikuite sweet ha sweet oh, oh, oh.
swate, ni kuku bad like my pillow. Ipita baby una ni kwenye saga, una kuja kapo kwenye kaga. Singo takuvunja chaja konda lisemaga, tucheze na kachili saga. Sweet low, low. Tisha ni kubembeleze. I have a something special for you all.
Mikono shafunga na pingu kibaridi. huko nje kuna wingu mina mwagaga machozi.
Watoto Mombasa huko Kenya wanaitamani ndizi ya kumenya, wanajiuliza vipi umepenya mpaka tembo apindu. Akina kari masori wanakusengenya, na vile uwajibu wanajitekenya, na uliga na sifa unanipa tena, yani mpaka asubuhi. Kifupi umeniziba mudo mudo mudomo mudo mudo mudomo mudo mudo mudomo.
Mnajijua sira mwanamke kuringa taka kuna step. Ladies watoto kari mnajijua kama umevaa umependeza taka kuna shape. Short or long hair, pretty pretty baby face. Hips, lips, kiss, red white test. Police, police, zada kupewa kesi. Akikuangalia tunaweza kutoa kadi ya bank. Macho vya kusinzia zile kuibia ibia. Tasema kala kitu lafu kimemzidia. Kama inataka kupanda mizuka gajia chia. Sarakasi misamba mateke ya sincere. Chichel mekorea naze shikiki msichana. Takuma garaze na cheza kainama. Kuti ukuti kainuka kasimama. Kuo fupia kina naona kama inabana. Kipochi chini kamechi na viatu msala. Niyo kala na gifiga cha kibanto. Kisema kakatiza mtani atachanganya watu. She smart, she pretty and she know what she want to. Kikompea we unakuwa tofauti. Darasa utile brown is a knockout. Tick tock, tick tock, tick tock, boom.
Umeni pika King. KO Iyo makeup KO KO Umeni piga KO
Tina kutunuku mia mia. Wakitomi nikandei. kurudi zikanei. Kama ruba ni kanei, tuwe wote. Come baby, come baby. Sumari kwa nyundo ni gongei. Oh Monday to Sunday, I love you. Sungura nipe karote marage sijazoea. Na kunja gote na vandisha mori na chechemea.
Ukitoka kuoga nitenge ya moto moto. Tinga moka kitenge tutoke mtoko. Boda kwa boda tuteme, chocho kwa chocho. Tena nikichoka ni bebe, mikuwa kumtota ye. Rafuzi ya pemba rangi rangi, nyule kihindi chambi chambi. Cheza rafu kona bambi, poko poko.
Hey, refanta kupa penate, mpira ushawe kwa kate. Mekaji magolo kwa tinga za kupiga shuti ni kudaki.
Kwa moto baridi zigane. Kama ruba kugane. Tuwe wote. Come baby, come baby. Sumari kwa nyundo kugonge. Oh Monday to Sunday, I love you.
Yokote.
So kwa bedi kwa kochi kitanda naichumia.
Yokote.
Kiona kwa juu chini naizamia.
Yokote.
Sungura nipe karoti marangi sijazoea.
Kuna wendako na kuga.
Ili nizidi kusua. Wakinifunika kesho nitawafua.
Tenawambie mutanga hauzikwi. Unaubadilisha makazi. Uwezi zibariziki. Mure utajina ulazi.
Nipatacho naridhika. Nasubiri kesho. Zamu yangu itafika. Tenawambie
samahani sister, macho kama unaniita mekorea shisha. Mwaga mapicha picha ya sambai insta. Yani kesho kukicha jana kama fita. Suruari, pare, viatu, kure. Zilare, lare, kam kao tule. Jotu kufunze kozi ambazo wezi kupewa shule. Joni kutunze baby wezi fanya kazi ya bure. Ukiwa na king, agiza tutaletewa. Kiwa queen, kwenye yoto tapepewa. Yongeze, yongeze, nishanogewa. Napenda kuyumba, yumba, kishalewa.
Asema baby apokati, baby apokati. Ata mabubu wanapewaga sauti. Baby apokati, baby apokati. Ata jambazi suguni na pijaga saluti.
Stop, twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
anase.
Yumba,
liye karibu unakamatia.
Yumba,
anase.
Funga funga mishkaki, funga na opaki. Rumba taki taki, lore gumba happy. Yumba juu, yumba chini, yumba katikati. Yumba yumba mwili kama umeregea nati. Samani nambo na yopiga haipatikani. Umepotea uliza Google takupara mani. Kama unachuki ota mbao payangani. Haupasue aldi wingi ukae ndani. Bado na wagongea gongo, na kumalia mchongo. Na shushia vigongo, mevalia usongo. Kwa mangoma msondo, ugongo. Anajua Mungu mwenye mbingu aldi na udongo. Mzeka sema sensema, agosha mpera mpera. Nameba sanchoka na nyuma kafunga tira.
Asema baby apokati, baby apokati. Ata mabubu wanapewaga sauti. Baby apokati, baby apokati. Ata jambazi suguni na pijaga saluti.
Stop,
twende taratibu kama unasinzia.
Yumba,
hey.
Yumba.
Akiwa kalibu unakumbatia.
Yumba,
hey.
Yumba.
mitani fucha.
Oh baby, ni wapani tawa wambuja. Oh baby, kenzi lairi sitoibuja.
Na moyo nimeshaweka kwa kunanga. Kuna jisumba kukesha kwa wakanda.
Mbona baro, na precious na washuka na kupala. Tena dika wesha ukwa baby tawa.
Pia, unanyamini na kuniridhia.
Unanipenda mimi, unanitaka pia.
Relax, let me walk in. I go down on you and take you away. I never thought I'd share bed with a woman so fine. Oh, see me breaking and dying, little people so fine. For the liquor, turn off the lights, keep it slow and set it for me.
For the liquor,
turn off the lights.
My sherry soda, your body give me fever. My baby soda, now I'm a believer.
Oh, okay, your love is all me I want for life.
Down low, low, see my down, let me go slow, slow. Homie, don't let go, no. Let me know what to do to ya. Say my name cause it turns me on. I'll be giving you a night long. I know that you want me, baby, I'm ready, yeah. For the liquor, turn off the lights. Give me slow wine, set up on me. For the liquor,
turn off the lights.
My sherry so low, your body give me fever.
Special for you, ewe unanizimaga michechetu. Tuliza akili metu, ukinipa usiku nipe paka kesho. Kesho, kesho, kesho. One time, show me what your mama give ya. Two time, I put up my money. You nitaka niko bebe ube mechu. But you know I like it. Nitaka tuende shell tembe kwa migu. You know I like it. Niko bebe ube mbeju, baju, you know I like it. I give you everything when I do my things with you. You know I like it. Mama inoka John kope tuzo. Mapenzi ya mekaza gongere na nyundo. Waswahili na maneno yenye vundo. Are you talk about my girl? Ebu dondore utumbo. I say she's my future. Sweet mambucha. Wanga utajuta. Kaika ukuta. Nampa taratibu nampa puta. Puta napenda mwendo kanyage mafuta. Nitaka niko bebe ube mechu. Maju. You know I like it. Nitaka tuendeshe mtembika. Migu. You know I like it. Nitaka niko bebe ube mechu. Maju.
I wish in the quagga na mavumba kwenja mamboti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami.
DJ Banju.
I wish ingekuwa gana mavumba mkwanja manoti ni kuonge vya thamani. Ama niwe fundo kuigiza kakanumba masanja joti usiwe mbali nami. My darling, I need you love. Uwe na mi haki ya Mungu na kupenda. Nobody can show you love. Usiwamini, ukisha wapa wana kwena. Obasi jidegezi, nikubebe mbongoni. Nika nikudegezi,
kutunze kama moni. Wakija wapoteze, ifanye kama uwaoni. Kisha uniongeze, ulivofunzwa unyagoni. Oh baby, asa dansi ni kone. Uwaba mijo, ululu femi. Oh baby, asa cheza ni kone. Uwaba mijo, basi cheza na mimi. Mwajongo mwalo pahimi, mchungu kiuziwa. Sami mara sabini, uo mzungu sajaliwa. Kepena juga majini, kwenye ufungu pareniwa. Kumbate baridini, kwenye tundu kamanjiwa. Uyo wangu nyoma kutu sinijena kibiriti.
Asawe,
benzi likage ukachuki nyumba ikawa kibiti.
Asawe,
nipatie vya kita nani nipe paka kwenye kiti.
Asawe,
ile sininge shetani nawe kaja kukuchiti. Kubasi jilegezi, nikubepe mbongoni. Kita kani nikole, kwa mbili wa kingoni. Kisho nipembelele, irudisha utoktoni. Weka mate niteleze, kama nyoka pangoni. Oh baby, asete sikitoko. Oh banwe choko, ululu feni. Oh baby, asacheza nipone. Uwabamido, basi cheza na mimi. Nataka kucheza chura na ingali umesimama. Asa onyeshe, unacheza. Unataka bajia kisima na mwoga kututamba. Nimu onyeshe, unachotaja. Unataka kupiga deki, wima umesimama. Bebo tuonyeshe, unapiga ye. Si unataka vya puru tebo, samona unajibana. Ebo tuonyeshe, unalenga ye. Oya wanangu wa kigogo, nipeza moze yogo. Kunja kunja kidogo, anyongeze mikogo.
Ainama, ainama.